xali tuddul wal yi dir dafa donon jambarju rañiku lol yaxna ñew nak ci l'islam way nak bu ñew rek nam rañiku won gëna yokku mo mo net ne xare muuta am na joom yanti jeesu yo xamne bu ci nek xexé nako ba mu dam ndax rek nam ci doon toore fa metti metti go xamne joom yanti jeesu yep dañu mujj dam mu mujj ben jeesu rek mo def ci loxom bu di ci xex bana xex ba jeexete damut mom muy safihatun yamaniya jeesu buñu askan jeme ca yaman